哎，马来基 ，Yanga Fan，Good。Asante sana.
Wananchi, twende Lupaso. Usibaki nyumbani, twende Lupaso.
Pakome Day, Bongo MC.
Kakobe, Zuzwa, Kakobe, Zuzwa, Kakobe, Zuzwa, Kakobe, Zuzwa. Ana ubongo mbuni, akitelezaga kama sabuni. Professor Boli weo, analijua Boli weo. Kichwani kwake ameweka brichi, huyu nusu Zidane nusuru kama dirichi. Anavua pekecha huyu bwana shikiki, anavua mwameti wallahi ya kamatiki. Na muitaga
Kakobe, Zuzwa, Kakobe.
Alikamwe waite
Lupaso, 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 Lupaso.
Waleteo, waleteo,
tuna usongo nao.
Waleteo, Arabu,
tuna wadu nao.
We kama vita tutawachakaza.
Tuna usongo nao.
Tutawagonga, tutawagaragaza.
Tuna wadu nao.
Wane atipa kwa pakome.
Tuna usongo nao.
Watayakoka mpaka kome.
Tuna wadu nao.